MFOY 99 till I die. Gotcha.
Gotcha B.
Never stop dreaming. Maneno lioko kwenye poster lioko ukutani. Pembeni ya saa inasomeka 12 jioni. Rochi kwenye ashtray, moshi dirishani. Ninaongea na simu, oya baisa samahani. Nomba na chie boda nikimbize leo kitani. Sina hata mia na nauguza maskani. Usiogope, nitakuachia liteni flani. Nitatia na wese, ndo niruishe kitani. Baisa kanambia poa, ibuka maskani. Nkenda nkaichukua, chuma nkakamata lami. Ring, 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 huyu tena nani? Ni mchizi mmoja yuko Msasani. Tumekutana juzi nkiwa na kimbiza day waka. Alinrusha nimfatie demu Vatikani. Loka ni cheki kuna mzigo kaufate Mwimbili. Nenda kaupeleke Magomeni kanisani. Vum 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 paka Mwimbili niko sharp. Vum 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 paka Mwimbili nika stop. Wako nikabidhi mzigo nikamcheki akanambia soge hapa mochwari chap. Nkasogea, mwili ukanza kuningia baridi kadri najongea. Akanambia, zunguka nyuma ya jengo faster utanigojea. Akatokea, dumu mbili lita tano kanletea. Nikamuuliza, hii ni nini? Akacheka, akaongea. Ndugu zako waliolala humo ndani ya freezer. Hayo maji ndo yametumika kuoshea. Kwa makini na walinzi wasijue ulikotokea. Hayo ongoza njia, wazungu wanasema take care. Ngoja kwanza usiende maniga humzigo wenu. Kama vipi teni mwingine apeleke mimi. Nikapiga simu kwa lia tuma akaniambia na 200 nikiufikisha mzigo. Nkawaza niache. It's all about the paper bro. Hustle. Usikubali wakacheza na asshole. No. Nikamuliza aliyeletea mzigo, sorry bro. Haya maji siri nini, what for? Bro alivo psycho kanichana black and white. Haya maji baba ni ulimbo. Mteja atajikokota mbweni mpaka atamasaki. Na kesho atarudi takwa hamna pakupaki.
Wait.
What?
Ina maana wanatumia haya maji kupikia chakula?
Insanity. Mitazamo inavyo shape our reality. Nakutana na watu wanalala graveyard. Wome kazana na quality over quantity. Na Brian is yoshe is almighty. Yoko nazo day and night. Akicheki azioni dead bodies and own a profit. Sana ya kuziona noma kama opportunities. Kasbeba dumu nkachapa mbele ya security.
Got your number for it, it's a banger.